aad u ooriyo ubaxu qawaati cad man ku qariyay geeda qortiyu gelgelin suna
I'll let you come on me, I'll let you come on me.